Yeah.
Are you awesome?
This is awesome.
Was
ungumbona ishunda kwekuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe. Wangumbona ishunda kwekuku unfollow wewe.
Acha nikuunfollow.
Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe.
Bula nikuunfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow ngu follow mim, alafu si follow back, asa mana ake ni
haja ni ku-unfollow.
Bibi ibonge la shape, picho na posti utaku, mixi mambo ya nini.
Kula ni ku-unfollow.
Uto na posti bikini, video nusu uchi unamonyesha nani. Picha zako za kushinda, unaposti picha zangu wewe kwangu kama nani.
Haja ni ku-unfollow.
Unaringi ya lunch, nadio na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta webisho, oh oh oh.
Wangumbona
ishunda kwekuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe. Wangumbona ishunda kwekuku unfollow wewe.
Acha nikuunfollow.
Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe.
Bula nikuunfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Yani habari zambao ushaposti. Wako breaking news kila bosti.
Na kufollow.
Replies guzi screenshoti. Ushosti ushosti wakuriposti.
Na kufollow.
Mwenye page zote insta ukitrendi na kufollow. Kila time uko live mtu wa matukio mengi na kufollow. Unaringi ya likes na jio na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta sister do. Oh oh oh.
Wangumbona ishunda kwekuku unfollow wewe.
Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe.
Wangumbona
ishunda kwekuku unfollow wewe.
Acha nikuunfollow.
Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe.
Bula nikuunfollow.
Nasema je. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Frank knows, taku follow, taku follow, free nation, taku follow, taku follow, follow and follow, follow and follow, follow and follow, follow.